soldiers. This is another banger. Netifu kuma pesa. Prosper. Kula waza konze wenda wakufana na. Yeko ya maniza, chikufa kwa kulitwa ula. Katila batulifena, nomu kwa nogwa fe we are meant to be. And I promise to keep your love day by day. Ngateni noma kukwata kwa mtima kwangu kulikukwe. Umutima kukubo kufa, uriwe mkulaba kama so katemeleza. Oh baby, ze kwa gara kufa mkwano resi kula vyanze sebaka.
Seba ka.